This is the Mahiteng FM podcast. Omang, thulaganyo ya tlhatlhelelo ya tshimologo, tsweletso ya bo Afrika jwa rona. Ikitse gore o tswa kae le gore o ya kae.
Omang, in this concrete jungle of conspiracies and propaganda. Omang, in this bottomless pit of lust, rape and AIDS, of moral decay, father rapes daughter. Omang wena, in this world of politics, bush tripping for oil, plenty innocent lives lost. We remain the features of the pregnant beasts in these perilous days. Omang mo Africa, in dark, dark skin. Are you media and press infested? Are you African American, European African, or African African? Keragore Africa for Africans is the order of the day. When that order manifests, Odowela Kai, who are you? You need not be undecisive in the valley of decision. You need to find the God that's in you, assess and reassess. So when I ask Uma, Ukhona Gumbuza. Omang mo Africa.
Omang le Ras Pablo la bone mongwe le mongwe magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa fela mo Mahikeng FM.
Omang mo Africa.
Dumeke sa Africa wena morati le molatedi wa Mahikeng FM 96.7 megahertz in stereo si kokotlelo sa lo a go ina ke Ras Pablo wa maloba le mabane thulaganyo santse le yone ya Omang mo Mahikeng FM 96.7 thulaganyo leng gore re seka seka ebile re le ba jalo le morago la rona re le ma Africa ga ke batle gore history ga ke batle gore history ka gore ke le a dingwa re seka seka jalo le morago la rona gore rena tota re le ma Afrika re tswa ka ebile ke nse leng gore se re dira ma Afrika a ke ka re ma Afrika ka gore re bantshonyana kgotsa re ke ka re ma Afrika ka gore re tsaletswe mo Afrika kgotsa ke ka re ma Afrika ka gore Afrika e tsaletswe mo teng ga rona ke ka mokgore nang disanyane ka kwano jaaka re tle re ka re ra ithatlhoba batho ba tlhobaela ka gore tota mo dinakong tse di leng tse re tshela mo go tsone tse tota go matshosetse go bona mo Afrika ka simola nna jalo disanyaneng a seka seka jalo bo Afrika ba gagwe re thankgolla jalo kgwedi e ya lwetse maruwa lwetse pula kgwedi e leng gore re a itse gore e betswe ko thoko jalo jaaka kgwedi e leng gore simolola jalo series tsa ngwage tsa diketeko tota tsa ngwage motsha ke tota ke kgwedi e re le mo gone le gore ke e leng gore jalo e supa jalo e simolola jalo ngwaga o motsha wa mo Africa ke ka mokgwa o gompieno jaana nna le wena re tlile go bua jalo ka calendara ya rona ya Africa calendara jalo ke ga ke itse gore nka e ba jang ka tsela e leng gore re ka e tlhaloganya ke go banka ngwaga nako go arrangiwa ga nako ga nka e ba jalo mme go botlhokwa jalo gore jaaka ba bantsi ke a itse gore ba itse gore kgwedi e ya lwetse September ke ngwaga o mošwa wa mo Africa mme ga re itse tota gore goreng ebile ga re itse gore re tsamaya le mo ngwageng wa mokae ga re lebelela jalo calendara ya rona ya Africa mme ka kwano re nna le Tautau Haramanuba yo elong jalo the grand master wa the Bantu order elong gore dilo jalo ka semowa sa ma Africa le morago la ma Africa go tswa ko ga lowe e semowa Africa bo elong gore re bofilo jalo ke history ya maloba ya bokgoba le bokoloniale ka gore jaaka re itse gore bokgole bo le bokoloniale tota ebile ke tsone tse eleng gore di ile di a senya jalo botshelo jwa rona re le ma Africa jaanong o teng ka kwano e medisanyane o mo ya ditiro tse dintsi tse leng gore tla di tsamae jalo tsa se Africa tsa community ya Rastafari jaanong re tseile nako re gompieno jaana jaaka go aka the Gregorian calendar ke itse gore Gregorian calendar ka Setswana ke go era ke go ibitsa eng mme ke calendar ya seeng ra jalo gompieno re ke the 1st of September ke bontse ke tsbona montle mo batho ba tshelana ka metsi one of the most scarce resources re sokola ka metsi ko motlhabeng ka go gaeka kwa gona metsi mme batho bona santse ba tshelana ka metsi ga ke itse gore ke batho ba tshela ko lehatshelefe mo e leng gore gompieno go bua ka climate change mme the 1st of September e betse go thoko jaaka spring day e le yone tshimologo ya setlhaseno sa spring letlhabula ga e le gore ke ba sentle ke letlhabula ke ka mokgwa o bonang batho ba tshelana ka metsi ba re go a fisa yaanong jaanong rona re lebelela mo ka ditsho la rona la se Africa o emedisanyane ka kwano thautheoga ramanube re ke mofe nako e gore atla kgona jalo go ka dumedisa gore tle re tle re simolole puisano ya rona ka kwano re thautheo ga ramanumba re wa amogetse mo seikokotlelong sa loago seikokotlelo sa batho ka batho ka dumedisa bareetsi ka kwano raetso
ke leboga Ras Pablo le bareetsi ba sealemoya sa gago le maAforika le baTswana ka o fela ke re pula e re nele
raetso ko ntleng ga go senya nako re bua jalo re lebeletse kgwedi ya Lwetse mo Setswaneng ra re ke Lwetse re go laleditse ka kwano ka gore tota sentle ra itse gore mopedi jaanong sepedi le Setswana di a tumalane thata tota ka puo the first expression ba re tlhagiso ya ntlha ya ngwao ke puo jaanong puo tsa rona di matara yaanong go botlhokwa gore jaaka motho o nang le kitso re tle re utlwe ka leleme le e leng gore la tumetse le la rona gore tle re kgone go tlhaloganya sentle re sekaseka kgwedi e ya Lwetse jaaka ke setse ke kaile ke re mo Setswaneng ke gore maru a tla a Lwetse pula yaanong ke setlhaselong ke kgwedi e leng gore pula di tlo go na jaanong naga e simolola e nna ntle e talafala re nna le wena re bue ka calendara e ya Africa jaaka re itse gompieno jaana ne ke setse ke kaile ke re dirisa calendara e bidiwang the Gregorian calendar ga jaana ga ise ke itse parologano between calendar le almanac mme ke a itse gore nka re gona le parologano teng o tla re fatlhosa teng fao jaanong a re bua ka tshimologo tota ya the African calendar ya Africa calendar ya rona ya maAforika gore e simologile yang gone tlhago ya teng its nature ntse jang ka tlhago ebile ntse le di-patterns tsa teng e ikadile ka mokgwa le tsele ntseng jang
ke a leboga Re Pablo le bamamedi ba sealemoya sa gago kgwedi ena ya Lwetse ka sepedi ba re ke le Lwetse and ga re ya tshimologong ya rona maAforika particular le rona le marasta rata go simolola ko Ethiopia gobane it is one of the kingwe ya di tulo tse di leng teng mo lehatsheng tse e leng gore le borra le borra science ba tlhagisa bopaki ba bophelo ba pele gore the oldest life is found where ke mona re fumana lesapo la Gilgamesh magoa ba mmitsa gore ke Lucy 3.2 million years ago so gora re tlo bua ka history ya rona ka ngwao ya rona go boela morago 3.2 million years ago ko Ethiopia ko re tswang teng new year or ngwaga tshimololo ya ngwaga ke ka di 11 tsa September kgwedi e bitswa mascaram now how we try to say that because I'm not saying that no ka Gregorian calendar horary ko Ethiopian calendar the beginning of the year is September 11 how it is mo Gregorian but the original writing calendar thing is September 22nd which is what Ntweba Ibizang gore ke spring equinox. The only time, yeah, the only time we see who le motsegare dileka.
Dileka.
So timo ba simolotseng teng, but this time mo ile gore bo sigo le motsegare dileka lekana ke mo re simolang teng, ke mo gweke ke mo jara e simolang teng. But go shebilwe go baneng September ke spring. Ke nako e leng gore dilo di a springa out. That is why le ka sekgowa madinyane a rona ba tla re ke off spring. The product of spring. So it's a product ya spring. You are offspring of a human being, offspring of a plant, offspring of an animal, is offspring. Mara e le gore also batho ba ne ba na le nako ya bona ne synchronizedwe ka nature ka tlhago. So batho ne ba na le ntho ena ba e bitsa gore ke di mating season, season tsa go mate. Nna le wena ga re ntse re tla re gola, ne go na le ntho ena tshola re banyana ba ba bolela gore e le seka a tumela basimanyana ka September ba tlo le 'ira pregnant. Because that is the time, that is the mating season. Ke nako e dintho di plant di springa out, di seed di le fertile. Ke nako e banna di seed tsa bona di leng fertile. So ke nako e diphoofolo le tsona di leng fertile. So ke spring. So it is it ke ka this period ya spring ba shebile tlhago ba rona re ke nako e dintho di simololang. Ke nako e, because nako ya bona, nako ya rona le setso sa rona se tsamaya ka tlhago. A ge o tlhagisitse gore ke ntho e re tswang le yona ko galowe. So now again re bua yalo mo re bua ka kgwedi, no gore 22 September spring equinox, ke nako e bosigo le motshegare di lekalekana. And then yalo re tle re bue ka letsatsi. A ke re rona mo re ka Gregorian calendar e o e tlhagisitseng ene re buang ka yona e re sebedisang e ka Sekgowa. Nako ba rata go isimolola ka 6 o'clock, like go seng ba tla re ke 6 ga no yana go thwe ke 6 mara
tsibo a simolola ke 6 a simolola ka 6
ya mara empa badimo ba rona ne ba re ga maitsibo a simolola ke 1 e ntse le yalo le ko Ethiopia e so change ke 1 the first hour of the darkness. Kama ge di ge motshotsholono ge ne bomphatlhalatsane na le ditsa meso di tlisa meso ga le sedi le simolola ke one. It is the first hour of light, and then manthapama is the first hour of darkness. Awara ya pele ya lefifi, awara ya pele ya lesedi or ya ganya. So and all of this is natural because it is only ke tlhago gore o simolole go bala bosigo bokadile neng, bosigo bo ka se simolole ka 6 o'clock. What happened to this other hours before? This other 5 hours go etsagelang ka tsona, which form part of the day or form part of the night? What happened to them? Are they not counted? Ga di badiwe. So badimo ba rona bagolo ba rona ba ne ba simolola nako e e simololang ka yona. Lefifi ga le simolola ke one, lesedi ga le simolola ke one, ga bosigo le motshegare di lekana ke new year. And then ke mphela e bitsa spring equinox. Dipeo tsa rona tsa batho tsa diphoofolo tsa metlhare tsa tsotlhe dintho tsena di ba di simolola yanong di le fertile. Ke indication, is a natural indication ya gore we are now in a new year mo go ngwago moja. So ya batho ba tshelana fela ka metsi, no ba senya metsi, ha e so be spring. You know,
ya long moretsi go gaya ka ipotsa gore ga gote ngwa go mosa o diriwa jalo ke the spring equinox ya ka we tlhalositse gore ke ha busi go le motshegare tsimola go lekana le go lekalekana tla ga kologela jalo wena moretsi gore re tswa mona ko nya mariga jaano bo marigeng tota busego bo botelele motshegare o mokhutswane jaano ke yone ya go simolanong dinako di simolola di lekalekana ke yone the spring ke yone ngwa go mosa o jaano re ya kopele rights kgwedi e re le mo gone ke September jaaka ba re ke September ke di one tsa September a le rona mo calendareng ya rona ya South Africa kgwedi ya lwetse a e simolola ka lone letsatsi le la gompieno le kgotsa dikgwedi tsa rona tota rona di tsamaya jang
kgwedi ya lwetse e tshwanetse gore e simolole ka di 22 tsa September. Mm-hmm. You must remember gore rena ntho after ka morago ga bokolonial mosebetsi wa rena ke go translate colonialism into South Africa. Mm-hmm. You know, re nka September ra re ke lwetse September is a silhouette a silhouette ba bona ga e bue ntho ke leina la motho ke Septimus Africanus or all of these people like Augustus, Augustus Caesar, July is Julius Caesar. So ke dikgwedi tse di bitsiwang ka mabitso a batho rona di bitsiwa ka mabitso a tlhago la ko tshe gore maru a rwele metsi wabo so ntho ena e tlhalosa motsamaya wa tlhago because ntho tsena di buela taba ya society re tswa mo yona we came from agricultural societies.
Mm-hmm.
So pula di-calendar tsa rona dinako tsa rona di tsamaelana le di activities tsa rona like agricultural activities, pastoralist activities, go ntsha ga dikgomo, go ile nwesa dikgomo metsi, all of these things di counter nako ya rona ke calendar ra rona. It is based on our natural activities. Dilo tse ne re di etsa ka tlhago ya rona. So therefore ntho e etsagetseng kore ga bo mofate ba fitlha ba translate calendar ba ene ba etsa re dikgwedi tsa rona di fit into dikgwedi tsa bone. Just like the Gregorian calendar, I think it was in 1752 or 82 ke ge translate wa around that time I guess the most they would have answered it properly, but it is around that time that the Pope a change a calendar into the way Nelikati.
Mm-hmm.
Before that, never said this a young woman, Julian calendar, which is another Roman calendar named after Julius Caesar.
Mm-hmm.
So this one in it were ka Mopapa Grigori.
Mm-hmm.
So ba change dinako go suta environment ya bona mo batswang teng meetlo ya bone di festivities tsa bona di festival tsa bone di ntho tse tse le re di botlhokwa for bona.
Mm-hmm.
Mara because of colonialism it meant to say that the people who are getting colonized are subjects.
Mm-hmm.
So therefore they are subjected to whatever it is of interest to them. And ogopolo rona ge go tlwa mo go rona ba itse they are coming to Christianize us and to civilize us.
Mm-hmm.
It meant to say go tlo change wa semoya sa rona go change wa lengwao ya rona
le setso sa rona
go tlo fetolwa setso sa rona go fetolwe history ya rona go fetolwe everything ya rona because ba itse ba re shaba ba re we are savages so re tlhoka gore re kenyiwe bo Kreste le bo Western.
Jaano mo nakong e re tshelang mo go yone tota go a ke bue ka calendar ya South Africa a ena le tshusumetso mo matshelong a rona gore dikgwedi tse re tsalwang mo go tsoletse a dina le ka mokgodi susumetsa matshelo a rona ka teng ya ka re bona gompieno batho ba bua ka di star sign di horoscope o kre batho ba sheba ba re no libra ke batho ba ile go ba makhakha kgotsa batho ba ntseng yana le ke dira se kae ka libra ke batho ba ile go ba tsetswe ka in a particular duration ya dikgwedi yana a le rona mo South African ga motho a tsetswe ka lwetse ka kgwedi ya lwetse a gona le ka mokgo go tsalwa gagwe go mokgodieng go susumetsang jalo botshelo ba gagwe
wa itse ga e yalo and e ka sebe yalo and it can't be general ka batho ka ofela one thing for sure ka motho ke gore each one of us, we are unique. Each one of us, we are different. And no one is a repetition of the other. Lima twin, they are not a carbon copy of each other. They're just twin, you know. And then probably Baba Ngoma twin it through socialization. But I want to believe that ka go tswana or bazamo phiva ka tla go tswana kids ba bangwe ba lore banana ba teng ba batla gore ba ratelele monno yiwane. It is into ba ke socializing ka yona, but it is not something that is genetic and therefore o tla connect le godimo le di horoscope le astrology le di zodiac. Number one. Number two, re sebedisa a wrong calendar yelo re ga e natural to ourselves.
Yes.
So therefore, like for instance, no ki it seems to be early January ya go Ethiopia or ya South Africa no. And then when your horoscope is synchronized ka January ya go Rome. You know. And that is why most of the time in Tshwana I think we need, but because of Rebata Hudumela so much, we're trying to push ourselves towards that, to say, no, yeah, these are my characteristics and so forth. So it's another one sophisticated guesswork. But Khai, and it can be because Gilways, you know, get different calendar system. And reassure it simula from spring equinox. And then Riamakala every now and then Mareha spring arna marena lebu winter kamuharia bata. Like you know, more linting, mukilimpopo, mwa chisa, mwa wariko giani. Keep playing the Lord Yachisa Marwa bata. So and if Lori Nele spring. Ngaba go sabate like lo wa bata go you know go gona le that characteristics tsa winter and o tsho rona calendar se se go gape ka calendar rona it was not based on numbers mabona it was based on it was not mathematically based it was based on the season if it's a rainy season whether that rainy season is going to take 40 days then you'll have a 40 days month. Or it's going to take 60 days, then you'll have a 60 days month. Because it was based on the season or the activities, around that time. But now we're subjecting ourselves to something that must be mathematically exact. If a Kadi 31, whether that season, if it is or not, no, because of Kiri 31, August. But you still see dust all the way into the mid September. Usually, it tries to go to August. So, the problem is synchro. The synchronization that the whole thing is not synchronized the same way.
Kore botshelo ba rona ga botsamaisane le ka mokgo calendar ra tshwantse tsamae ka teng.
Why is it botshelo ba rona babu sinze gagolo. Mhm. That is why every time ga re tlhatlhoba batho ba tla tsho ba. That is why every time ga re bua serona sa rona ka serona e ba le botata wa bona ba re sinze gagolo from diet dijo calendar matsatsi nako wa utlwa. So go na le ntho tse ngata tsa rona tse e le gore ga di tsamaye sentle.
Ke ka mokgware sa re kgona go boela se Afrikeng ka gore tota le nako ya rona ga se ya rona,
le nako ya rona se ya rona, ba re kadimile yone.
Wena moreetsi wa Mahikeng FM na le 6.7 MHz in stereo. Ke buisana ka kwano le Grandmaster wa the Bantu Order of Rastafari. Ke bua ka kwano le Tau Tau Haramanumba, Master Tau Tau Haramanumba. Re bua jalo ka calendar ya South Africa. Jaaka re thankgolla jalo kgwedi eno go aka the Gregorian calendar e reng gompieno jana ke go simolola ga kgwedi eno ya September, e leng gore e betswe jalo go thoko jaaka tshimologo tota ya setlha seno sa spring. E leng gore rena ra itse gore tota ga setlha seno se tla se tsena ke setlha se e leng gore supa jalo gore ke ngwaga o mošwa, ka gore sengwe le sengwe se nna setšha ka kwa. Jaanong ga e le gore o batla go tsaya jalo karolo mo puisanong ya rona, o latlhela tshware legonyana kgotsa o na le sengwe se e leng gore o ka leka jalo go ka se tlhagisa nomoro ya rona ya WhatsApp sa pelo le 0647290819 0647290819, ke yone nomoro ya rona ya WhatsApp mo le gore o ka le wena o ka fatlhosa fale le fale. Master Tau Tau, jaanong mo calendareng e leng gore ra e dirisa gompieno jaana, go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ra diketeka e le meletlwana ebile re betse go thoko ebidiwa di-holidays. Ke ka dira sekae jaaka ka Easter e leng gore go le gantsi re tle re nagane gore tsamaisana le Sekeresete, kantenya ke keteko ya Magerika, ke keteko ya modingwana wa bone o bidiwang Esther, modingwana wa fertility, jaaka ba tshwana le rona le bone e le batho ba medimo e mentsi. Jaanong ka nako eo e diragala ka April go le gantsi, ke a bona dirisiwa go na le accident between yone le Good Friday, mme ga se dilo tse di tsamaisanang. Re a itse le gore ke ka mokgwa o ba nang le di-Easter bunny, di-Easter bunny tse di supa jalo gone fertility, tsalo ga nka e ba sentle, le mae di-Easter eggs. Ra itse ra ela o bona le gore gore go na le botshelo. Jaanong ra itse gore festival eo e le gore gompieno jaana ke holiday ya rona, ebile re keteka re sa itse bontsi ba rona mo Aforika gore tota goreng di-Easter egg, goreng di-Easter bunny, goreng Easter ke eng, ke mang. Jaanong re boela mo calendareng ya rona ya mo Aforika, a le rona calendar ya rona ya Aforika e na le diketeko tsa go tshwana le tseo tse di tshwanang le bo Easter jaaka re bona le tseo ke tsa seeng tse e leng gore re tsentswela mo go tsone, re sa itse gore go iragalang ka tsone. Go na le diketeko di tshwana le bo Keresemose tse e leng gore le yone tota ga re itse, le New Year e ya di-1 tsa January tota rona ra bona gore ka dirisiwa, ebile batho ba bantsi kgwedi eo ya January ba e betse ko thoko ya ka kgwedi ya luba ya tlala ya go tshona, ka gore tota ga gona phetogo e kalo, ga gona sepe se sentšha se se bonagalang. Jaanong mo calendareng ya rona, a le rona re na le diketeko tse di ntseng yalo, gone ga di le gore ke teng, ke tse di bidiwang mo bang.
Rona ga re na diketeko tsa medingwana go tshwana le calendar ya re sebedisa the Gregorian calendar ye le gore Mantaga itse ke letsatsi la modingwana wa ngwedi, Monday. Sunday ke letsatsi la modingwana wa letsatsi, Tuesday ke letsatsi la modingwana wa mitsa gore ke Tyr, these are the Scandinavian and the Norse gods, or midiwana ya the Scandinavians and the North, and the Northern Europeans. Bo Odin, Wednesday's Odin, Mudimwa, the Vikings, and all those Scandinavian tribes. Bo Thursday, Thor, Mudimwa Khadima, Friday, Freya, the goddess of sex, and so forth. And Saturday is for Satan, the planet Satan. But now for another story, Musupulu, gore kwa simulla go fitlhela ka mokebelo mira gore re a ketella ya kebela ya mokebelo so and ha o sheba ye ya rona calendar ga ina Sunday you know it is Monday to Saturday ga ina Sunday and ha ka ba botsa ma Africa go tloga Cape to Cairo Morocco to Madagascar or what is the African name for Sunday Haleyo. And mo le linteng le ina le la Sontaga la se Africa la la Sontaga ke le adingwa or le hlalosa something that has to do le batho ba kile le lona letsatsi le like ka Setswana go tla tshoke la la
tshatsi la tshipi go na re ke le tshatsi la kereke
la kereke o ka ke ya lo rona a rena kereke re tsena kereke so a rena abo so ntho rena le yona fela ke gore rena le mo supulugo go fitlhela ka mokebelo abo we have the beginning and the end and then from there we bua gore no la bobedi gore re ke letsatsi le latelang le le supulugang e be la boraro be la bone e be letsatsi la botlhano and then ebe la mokebelo so mona re bua ka calendar ya matsatsi a beke ale tshelela 6 days e seng 7 days e re sebedisa and re bua ka matsatsi a lore it is based on the numbering of them not on the gods Tingwana, like it's that year it's all a more Roman calendar year 77. And then Oya Kodi Kweding Ahona Midingwana ki get out. Go Bella Felari, ki poo poo, ki Louis, Mabon. It's a loss of fella, Dintrosed is a halang Koyaka. What
say Tebusiho? A ile mariga ka June ke sete busigo ka hore
o sete busigo ba ne
kwa
a gona dikobo kwa ba wa bona wa bona le ha o tlo o tlo ya go dina le ding wa bona gore go ba le bo kopa dilaletso bo mphatlalatsane bo motshotshonono mo rena dina le ditsa le hodi a gona the Aquarius Pisces which are different animal symbols which represent gods in that particular cosmology of the Greeks so and it is things like this that you want some gore di tswana ga di tswane and le value system ye replace on matsatsi di kgwedi di tla calendar ka boyona ga di tswane so therefore go ra re rona ge re tlogetse tsa rona re nkile tsa batho ba bang it means we have put away our values we have put away something that has a meaning for us that has a value for us to something that it has no meaning it has no value ga re itse ka mele o etse di research pele and then like how we formally it's nothing that you can relate with. It's not something you know. O khana hore o itsalanye le yona, we utlo we utlwisise.
Moretse santse re le ka kwano re bua jalo ka calendar ya rona ya Africa re le mokgweding eno ya maru a lwetseng pula kgwedi e leng gore ke thankgolola jalo ngwago mošwa wa Africa jaaka re bona le rona ditlhare di simolola go thunya ko ntle sengwe le sengwe se simolola tota botshelo ko ntleng re na le ka kwano le Master Tautau Haramadumba motlhatlheledi ka ko the order ya Bantu ya Rastafari re bua ka kwano ka calendar ya rona ya Africa Master Tautau gona le ka ko Mpumalanga ka kwa ko go bidiwang ka ko Inzalo Yelanga ko eleng gore ga re tlhalosa ka Setswana ke ko letsatsi letsadi wa nteng a o ka re tsa fela Inzalo Yelanga wena moritsigano se itse bidiwa jalo ke calendar ya South Africa ya maje a o ka re tsa fela ka le morago la ka ko Inzalo Yelanga raitso
Inzalo Yelanga ke pleke ye ka mo Mpumalanga magwa ba ibitsa Mahwaba Ibiza Adam's calendar. Now, and then Gasinguni Bari Iza Loyelang. And then Kasi Suchuki Kinzwanatan.
Kunzwanatan.
Kimolis at least one day. I recall this as a Gumpumala, and our Haulequa ka di 22s. Kadi 22 sing o tlo bona this lining ya spring equinox o tlo bona tsalo ya letsatsi actually selimo sena bo mkhulu ntsingisa and the empire of Kemet bana le eto le ba le rulagantseng go tlo iwa go I think about the 2021 and then ba tla ba ba kempile go seng go tlo bona letsatsi ga le tlhagella ko inzalo ya lane ore ko ntswana tsatsi go letsatsi le tsalwang teng. So now ke tse dingwe tsa di landmark tse le gore badimo ba rona ba di siile mo le bagolo ba rona ba di siile mo tsa go bontsha gore letsatsi le tlhagella jang or new year actually ke mo e leng gore bo tlo kgona go bona ngwaga selemo se setšha ga se simollo. So ke di natural what they will call the it is more like natural telescopes or horoscopes telescope actually, but it's a natural aligning ya maswika that you only get to see that alignment ge letsatsi le tlhagelela as a that the credo motho a e bitsareng tsalo e lang
jaanong
and again le yona utlwa lo magoa ba fitlhile ba e fumana ba e bitsa gore ke Adam's calendar ke calendar ya Adam and Adam a sanka dula mo Aforika Borwa labo Adam ga se ko Mpumalanga ebile ga se Motswana ga se Mopedi ga se
mo Afrika
ga se lekwati ngabo ga se mo Afrika empa ga go fumanwa dilo mo di bitsiwa gore Adam's calendar because this is the same colonization ya science ba etsa ditiko tsa di placenta ba batla go itse gore ba shebile dipopelo gore na basadi kaofela ba leng teng mo lefatsheng ba tswa ko kae ba re ba fumana gore go tsiwa go mosadi wa pele mo lefatsheng they trace her back to Central Africa around 300,000 years ago. And then a scientist by the name of Rebecca Ken abaetsa ditiko tse wa University ya America ka 1994. Ga ba fetsa go conclude gore basadi ba leng teng mo wena ka le China re ke le goa gore kae ba tswa ko mosading wa motho montsho. And Mahwa ba fetsa ba re no is the African Eve.
Correct.
Ba re ke Efa.
Efa wa mo Afrika.
Ke Efa wa mo Afrika. So, ke process ya colonizer knowledge, information, science. So, a khono o shebe ntwe originally for what it is, like inzalo yelanga, ntwana tsase. A khono a go le re o shebe ka mogho e leng ka teng ya empa o e bontshiwa ka bogwa o mongwe wa se goa le sekreste le sekolonial. So these things now the answer a question eno e botsa di horoscope ya di zodiac gore do we correspond with these things? No, you can't wa bona because it's an imposition, yeah, something else.
Janong re setse re le mokhanyeng ya inzalo yelanga ntswana tsatsi go letsatsi le tswanteng re ka botsa potso fela gore karolo ya letsatsi le ngwedi mo calendareng ya South Africa keng ebile nka itumela ga o ka ama khanya the concept ya the son of God go itlhalosa gore tota the son of God etswa kae sentle sentle.
The son of God ke letsatsi la modimo, S-U-N, not mora modimo,
not the male child.
Ntjena is from what they call astro theology. Theology, it is based on astrology. Every chapter in the New Testament, ebuanga Jesu Kriste, kawi bapetsa le letsatsi ya fita. Every name, bapetsa le letsatsi, every name ya Modimo ya fita le yona. Ya tsana mo. Baba. So the name Most High, ibuka letsatsi ka 12 o'clock at its highest point.
Yes.
Now you must remember gore ba gologolo ge ba bua ka Modimo in the sky, ne ba bua ka letsatsi. And but ba bua ka natural science ya gore ga go tsena letsatsi ya go le ba le bophelo mo lefatsheng.
The science lone e bua yalo.
Yeah, so therefore when the sun rises in the morning, they saw it as the son of God. Others were the sun god. And then yare tshwene ga ile sheba ga le tlhagella o se e be re ra e hoeletsa ba re ke sokombekara ke yone amogelang letsatsi. So because di tshwene tla ba di dutse go di goretse letsatsi, so di a ruta ntho tse ngata tse re di etsa re le batho. Re etsisa diphoofolo, we try to imitate the animals. So from mabitso a rona, that is why most of the totem tsa rona, you know, Mofokeng totem ya gage ke Mmutla, ke Mogatla totem ya gage ke Gabo, you know, ke Mmina Noko, nna totem ya rona ke Noko, ke Porcupine. And then go na le Bataung and so forth and so forth, because ntho tse ngata tse re di etsang re di bone re bontshiwa ke diphoofolo. So le go rapela and then go rapela or go orela letsatsi, or what they will call the sun worship, it was based on go sheba bo ditshwene di dutse mo, and then hence the symbol ya teng ele tshwene e ne le letsatsi mo godimo ga o sheba ka khemete ko Egypt. So ge ba re letsatsi, ge ba re the son of God le tsamayang mo godimo ga metsi, or morwa Modimo o tsamaya godimo ga metsi, ga ba bue ka a person literally, ba bua ka letsatsi ga o le shebile ko Nokeng during sunset or sunrise.
E ka re le mo godimo ga metsi,
le tsamayang mo godimo ga metsi. The different titles tsa Modimo, like ke tshelo bo Amen Ra, Aten Ra, Atum Ra, ke different positions tsa letsatsi mo di leng teng. So the idea and the concept of the Son of God, it originates from letsatsi la Modimo. Gobane ntle le letsatsi ga gona bophelo. The plant di a shwa, batho ba tla shwa, everything else dies. So ba itse ga ba sheba bagologolo ba bona gore in the center of the universe is the sun. And this sun ke lone ke ena Modimo. So ge ba re Most High, ba bua ka letsatsi ga le le ko godimo Modimo, at its highest point. So now this is within the framework of astro theology. So but now because of onale batho re sebedisa motho fatsa anthropomorphic, re motho fatsa ntho tse ngata wabo. So now motho fatso ye ya letsatsi in the Bible is what they call Jesus or the Christ. Ke motho fatso ya letsatsi. So that is why everything, the 12 disciples, you know, keep the 12 houses of the sun, where the sun passes through 12 houses, what they call the 12 disciples, or the zodiac Leo up until to Virgo. So those are the different 12 different houses of the sun. So like again, sure, everything, particularly in the Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, how is that? Anything ibuanga Jesu, yafita more. Hence, within the framework of astro theology, Christ is a Pisces a savior, or is a savior of the Pisces age. And then again, utabona ori, I'm the fishers of men, una fe baba to the chapite pedi di lo taro. So now two fishes are symbols of Pisces.
Pisces, yes.
Baitse baba tla cheleta le kgetho are tsa mollong ka di fishi mo le tla tshwara cheleta ka momolo monga yona ba re baba tla a symbol ya gore ke morwa modimo are there will be no sign given unto you except the sign of the prophet Jonah, who was 3 days and three nights in the belly of the fish. So it's fish symbolism throughout, because it is characteristics of the Pisces age that he existed in. Again, it speaks to a calendar of a particular people.
Yes.
Very well. So, ahona Messiah without calendar. Le rona ga re tlo bua ka tsa rona lo re tlo bua ka bo moshanyana sengkatang. Re tlo bua ka bo motshotsholo morena tla le ditsa le hodile. Re tlo bua ka o di gomotsa re tla sa sheba botshabela. Re tlo bua ka ganyalo di mo le lefatshe. So there is no your salvation without your calendar. So from we've lost our calendar, we lost our salvation, and we adopt another people's salvation, and then that is where we find ourselves stuck up with Jesus Christ.
Re garela fela mo nakong e khutshwane raitso gore ntota go ne go le botlhokwa gore ba re gateledi le our colonizers ba fetole jalo calendar ya rona ba ntse gotlhe gotlhe e be ba tsamaka ya e be re ba dira re tsamaka ya bone gompieno jana.
You see, we have to be out of our mind to be colonized. We have to be out of our natural selves to be ruled. Otherwise, that is definitely this emphasis here, know yourself. You know, self-consciousness, self-knowing, self-determination. We have to lose ourselves and become the other in order to be colonized. So, we were the gods. We are gods to be worshipped by mortals. The Greeks worshipped us. We were gods. This continent was called the continent of the gods. How was about that? Those remnants that are still there, they are still there. That was also an alleged work of Obadim. Both house of a fitter, Uyaka, we never did move. So our burial rites were deification process. There was a process of deifying you to make you, or Osirification, or to make you like Osiris. And now, to prepare you to go into the underworld, to become the lord of the underworld, or Ganga and Halim. So we have.
Ratoutou.
Hey,
all right, Re Malete. Hey,
Hora, a dirisa dipuo tsa kwa ntle go gaisa dipuo tsa mo Afrika. A kera o ya kwa Mali kwa ba dirisa sa French. A o ya kwa Mozambique ba dirisa sa Portuguese.
Mo Afrika borwa go diriwa
sekgowa. Go diriwa sekgowa. Ko dipuo tsa nna di beilwe kwa Mosheo. Jaanong ke re ke re a reng ka the colonial education system. Everyone, our wisdom, which is English, French, Spanish, Portuguese, and others. We are having a very serious problem in Africa South African particular. When coming into invention and discovery, kare kwa nuko fika wa sete, kanta wore our wisdom, ina jari wa kani tuwa sana tuwa konte, lima na wero na continent ya Afrika, paita wara uwase kwa, uwase French, uwase Portuguese, uwase Germany, kani hivine kutika wale kanya hore, kutika wase mwa mandari,
No re e utlwetse potso ga go me rena lo wena re thulaganyo e tla mo go wena la bonella bone gongwe e tla re mo letong la rona re tla le ka jalo go ka seka seka yone kgang e o tlhagiseng re lebogile re malete
ke tlo tsela
ene right so mine ene ka midupi na kwa rona setse re podile ko ka for perform me molaits molaits tsena ka kwano ya re to add to what you are talking about. Our universe is not 2022 years old but it's 13.8 billion years old, but it needs political will to change everything, and that will not need USA sanctions for being well informed. Molaits tsena ka kwano mo thulaganyo rena ya mang re kono setse ka mogwa letsela ntseng jalo mo retsi tsholofelo le gore o itumeletse jalo puisano ya rena gompieno o tswele jalo go ka itumela jalo setlha se sa rona sa lwetse to ke rata tota kgwedi ya rona ya lwetse mo setlheng se sa rona sa spring o nne le mo maitsiboa a edileng go tswa go nna Ras Pablo the last boy scout kare good night.
If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Saluaho.